Hezekiya umwami w'Isiraheli ya kera n'umwami dusoma mu byanditswe wigeze guhabwa n'Imana amahirwe ya kabiri. Oh, amahirwe ya kabiri, umva ngo Imana igutaye, amahirwe ya kabiri. Iyo nsomye amateka y'uyu mugabo wa kera ahura neza n'ibibi turimo. Imana yaramubwiye ndetse ku mugaragaro ngo ategure ubuzima bwe apfe apfe. Hezekiya aratakamba asaba Imana ngo imuhe andi mahirwe yo kubaho ye gupfa icyo gihe. Mureke mbabwire natwe Imana iratuburira ku mugaragaro yuko iri hafi guhagarika byose burundu. Ikimenyetso cya Hezekiya wa mwami cyadutumweho binyuze mu cyorezo Covid, maze habaga heko gucecekesha isi yose ubwo wenda bayituye tubashe kumva rya jwi rituburira kwitegura imperuka itagitinze. Amahirwe ya kabiri jye nawe twarayahawe, twarayahawe kandi nyamuneka reka tuyakoreshe icyo twayaherewe. Sinizeye ko hazaboneka andi mahirwe ya gatatu kuko icyo nzi cyo nuko umwami Yesu ari mu nzira aje kurangiza iby'isi. Amahirwe ya kabiri jye nawe twarayahawe, twarayahawe kandi nyamuneka reka tuyakoreshe icyo twayaherewe. Sinizeye ko hazaboneka andi mahirwe ya gatatu kuko icyo nzi cyo nuko umwami Yesu ari mu nzira aje kurangiza iby'isi. Nkuko Hezekiya yabigenje natwe nuko twararize turatakamba duti Imana dutabare twambutse ibi bihe bibi maze twongere tubeho. Amahirwe ya kabiri twasabye Imana ngo iduhe, amahirwe ya kabiri twongere tubeho. Imana ni nyambabazi kandi yumva amasengesho, Imana itima amahirwe ya kabiri. Gusa hari ikintera ubwoba, cyumve nawe ukibaze kandi ukisubize. Ese nyuma yo guhabwa ayo mahirwe ya kabiri ufite iyihe migambi nshuti yanjye? Waba se uraho utekereza wihutira gusohoza bya bibi wari utarasohoza? Bega bega we bega kaga, uko n'umwami Hezekiya niko yabigenje nyuma yo kwibonera ya mahirwe ya kabiri. Yahise yimura Uwiteka mu mibereho ye maze ya mahirwe ya kabiri amuhindukira umuvumo. Oya nshuti nibika tubeho, oya oya. Amahirwe ya kabiri jye nawe twarayahawe, twarayahawe kandi nyamuneka reka tuyakoreshe icyo twayaherewe. Sinizeye ko hazaboneka andi mahirwe ya gatatu kuko icyo nzi cyo nuko umwami Yesu ari mu nzira aje kurangiza iby'isi. Amahirwe ya kabiri jye nawe twarayahawe, twarayahawe kandi nyamuneka reka tuyakoreshe icyo twayaherewe. Sinizeye ko hazaboneka andi mahirwe ya gatatu kuko icyo nzi cyo nuko umwami Yesu ari mu nzira aje kurangiza iby'isi.